Yo guys, yani Korea ndo reason ya mbona sisi tunaitonga KQ. Like airline yetu yu itua KQ. Reason ya mbona sisi tunaitua KQ ni UKA ilikuwa already assigned to Korean Air ama Korean Airline, but unajulikana kama Korean Air. Yo, na International Air Transport Association, hiyo ndo huwa ina assign codes za nini codes. Zinaitua codes, wacha tuite airline codes. So hiyo ndo huwa ina assign, na by the time walikuwa na assign Korean Air, sisi ya tukukua, sisi tulikuja 1977. So tukaingia hapo ndani tukapatiwa KQ. Hiyo ndo reason ya mbona sisi ni KQ and not KA.
Wadau ni ajeni, habari ya masiku man. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good kesho, good whichever you want. Manzee mko aje, hope mko fiti. Welcome to yet another episode of Thursday Branding Story. Oh, ini TBS. Bana hii Thursday tujaipata jina ya Thursday. Tutakuwa tunaita brands nini? All the time, tukifikanga hapa si huwa usahau. Yo, lakini it's amazing to record another episode ama to listen to me talk. Yeah, it's yet another blessed day. Acha tuseme hivyo. Anyway, mko aje man? Jana mimi mko fiti. Branding hapa na pale, mnajua venye design na kongemea. Eka huyu kijana mbaya sana. Kopo tuko branding na kutulia tu. Na kwa hii life hakuna kitu fiti kama kutulia. Being calm is the most amazing thing you can ever do to your life. Mazee, acha pressure. Acha mbio bana. Acha mbio. Enda sikiza Mamluki podcast, alafu urudi hapa. Kumbe venye unafaa kutulia. Sasa kazi yangu ni kukwambia tu venye unafaa kutulia. Wacha nikupatie story ya branding. Branding ya leo, story ya branding ya leo manzi tutakuwa tunaongelea KQ. Nimewaambia reason ya mbona KQ ni to KQ and not KA. Kenya Airways. So ukisikia nimesema KQ mahali na huko unajua, wajua tunaongelea Kenya Airways. Na by now, sidhani kama kuna mtu mwenye ajui KQ ni Kenya Airways. Saizi lazima kila mtu anajua. Anyway, imagine studies na show ingi 80% of world population hawajai panda ndege. They have never climbed an aeroplane. If at all hii itakuwa word, they have never climbed an aeroplane. Yo mazi, so 80%, yo ni world. Uja Kenya kulingana ni ile economic state yenye Kenya tuko nayo, na ile loads zenye tumetuangwa, ni mamluki pekee wa washwash ndo anaweza panda ndege. Hapana, though kuna watu wengine wenye chingli kidogo imewaitikia. Well, lakini yo, in Kenya, hiyo number, it's slightly high. Sio 80%. 80% average ya world mzima. So imagine in Kenya, hiyo number iko almost 83%. 83%. Sijui according na studies za last time zinasema nini za last... Tulifanya census lini? 2019. According to 2019 census, sijui nasema nini juu the whole report. Si comprehensive. Ama si comprehensible. Whichever the word yenye mna choose hiyo. So juu hiyo ya 2019 na iko comprehensive. Mimi mefanya average ya hizo census zingine. Mefanya average ya census mbili. Ya 2009 na ya 1999. Na maze hiyo number iko about 83%. So imagine 83% atujai pala dead. Woi, woi. Okay, by the time tukua nasikiza hii episode sijuku na i-record leo hata. Today is on Thursday the 2nd of September 2021. So by the time unaisikiza next year, tuseme next year, kijana maybe, clients watakuwa wamebehave, ama clients wangu wa branding, wa posters, wa nini, hope watakuwa wamebehave, nitakuwa nimepanda ndege. Anyway, na digress. So turudi hapa penye naambia, imagine hiyo namba ni 83% hajapanda ndege. Hiyo namba ni bigi bana. So kwa the story ya leo ni mambo inayohusiana na KQ, na the most amazing thing about KQ ni its branding. Unavyo KQ na kwa branded. I've never seen an airline kama KQ. Sawa, Emirates zinendanga Dubai. Actually, kumia Emirates ni Dubai ama ni Saudi. Nashuku ni Saudi. Acha tutangalio after hapa. After bigger story ya Emirates kunyingine, but for now let's deal with KQ. So manze KQ, logo yake inakuanga tu perfect. Ukiangalia branding yake, venye fuselage ya ndege inakuanga imepaintiwa, aya, amazing. Your tagline ama Twitter slogan, your slogan yao bana, the bride. Hey, karibu niseme the bride. Okay, we all know the bride of Africa is Africans, lakini the pride of Africa, manze, KQ. Whoever was responsible with marketing ama design ama whichever apoka campaign apo huo mtu mwenye alikuwa ameka hapo, hiyo team ilikuwa hapo, manze, good job, good fucking job. Manzi, yo job iko fiti. Kuna airline fulani huku nje inaitwa Delta. Ebu Google logo ya Delta uone. Delta, like the branding, hatu na shanganga. Manzi, ni airline ama ni hardware sijui, lakini by the time tutakuwa naisikiza hope watakuwa mbakisha kale ka triangle and the name, na haikai anything related to mi sijui, maybe wako na his background history yao ni ya mathematics, ama maybe background history yao ni ya rockets, you never know. The triangle inaweza kuwa na significance hapo. Ni mazi logo ya KQ ni logo ingine mazi, inakafiti sana, inakatu iko tu sawa na hiyo logo iko to fiti. Kwanza logo ya kitambo mazili konga different to any other logo. Yani hiyo logo, it had no graphical affiliation to sky ama flights. Yani hakukuwa na ndege, hakukuwa na wings, hakukuwa na no plane. Nikisema ndege na manisha plane, nikisema wings na manisha either wings za ndege, za ndege mnyama na ndege plane, na hata zikuwa na hizo birds zenye ni birds mnyama. Yo, that is very rare. Na hiyo ndio inafanya hiyo logo ikue, hiyo logo, hiyo emblem styled logo ya KQ ama ya Kenya Airways. Manzi, hiyo ndio inafanya hiyo logo ikue tu memorable na outstanding. Fuck it. Asa nyo nukua mika hapo waki design. Yo, mi nataka kujua ni kina nani. Shida ni moja, Kenya hakunanga enough stories about our brands. Kenya hakunanga enough documented history of marketing agencies ama design agency ama the history of design in Kenya. Sijui mbona, but yo, jutuko hapo, sitabidi tumerekebisha. Anywho, so hii logo yao maze imekuwa hapo tangu 1977 2007. Logo yao ya kwanza yenye ilidesigniwa 1977, ilikuwa ina feature a very modest yet bright red na black color palette hapo ndani. Iko ndani ya circular, wacha tuite circular emblem. Iko na white background hivyo. Ebu cheki thumbnail ya hii episode. Kwa unasikiza hii podcast kutumia any other platform yenye si Google Podcast ama si Google Podcast na si Apple Podcast, ukiangalia hapo kwa thumbnail ya hii episode utaona logo yao ya kwanza. Logo yao ya kwanza nimeka juu, yenye iko chini ni the latest one. Yao ya juu ndio iko hapo. Ukiangalia vizuri manzi utaget ni nini nataka kukuambia kusaha hii about the logo. Mwambie hiyo logo sasa, hiyo logo, ebu kidogo tu atatufungua hiyo logo juu. Basi, hiyo logo imekuwa hapo tangu 1977 to 2007. Iko na K na iko na A. Actually kuna time hiyo logo ilikuwa inaponga kando ama mostly ilikuwa inaponga kando on the left, alafu the wording Kenya Airways imekuwa on the right, imeandikwa in black. But sasa logo ilikuwa imechorwa, logo imechorwa na hii modest, mwambie modest yet bright red. Sijui nitaambia kale, uenda angalia tu logo ya kitambo ya KQ ama hiyo color ya red yenye KQ inatumia, hiyo ni bright red, iko na black palette hapo yenye umetumia kuandika the wording. Lakini sasa hiyo logo before ilikuwa in form of wacha tuseme in form of emblem. Tuseme zote mbili ni emblem, acha tuseme after the better word for it. The first logo ilikuwa ndani ya circular outline. Ukiingia hapa, ukienda nini, ukienda kusaka the old, nice. So kitu fiti about the nini, the old logo ni mwambi ilikuwa na bright red, black color palette ikiwa ndani ya circular emblem with white background. So the border ya circular ya mwisho ya nje kabisa, hiyo ndio hapo ndio ilikuwa mwisho wa logo. Alafu ndani hiyo circle ya kwanza ndio inakonga imekuwa white. Hizo outline mbili, so important, double black outline. Lakini the first outline ndio iko na feel of white. So black and red typography, the red ni the word yenye iko hapo juu. Kenya Airways
kenye hawezi mandiko in bold, alafu iko slightly extended, ni sans serif enye iko slightly kizungu yule mweu kijana. Jana mtu ameniambia maybe niko na inaitwa dyslexia. Mtu akuniambia fiti, lakini maybe niko na, lakini sina. Hiyo ni joke bana. Hiyo alikuwa ananitusi tu. Venye liniuma kidogo, lakini singemuonyesha. Anyway, turudi hapa. Nimwambia the Kenya Airways ilikuimandikwa in nini? Ilikuimandikwa in slightly bold yet slightly extended sans serif typeface. Kuna konga na difference ya typeface, typeface font, points, nini hizi vitu zote. Tunakonga tu sisi assume font ndio typeface, lakini sans serif ni typeface, serif ni typeface. Alafu kitu kama Times New Roman 12 point, hiyo ndio font. Sasa hii logo ya KQ ya kitambo iko na the red. Hiyo the red Kenya Airways ilikuandikwa in red, alafu ilikuwa bold, slightly extended, sans serif typeface. Hapo bottom kuna the word the International Airline of Kenya. Mark hiyo word hapo kwanza, the international. Hiyo word baki nayo, hiyo word ni important sana kwa madhumuni ya story ya leo. Bottom hiyo ndio ilikuwa imekuanga hapo. So the bottom line ilikuwa in black with title case inscription, in lightweight, alafu traditional font. Hiyo font unaona hapo chini, hiyo actually ni Arial lenye iko act. Kenya Airways iko ndani ya circular contour act hivyo, alafu pia chini imekuwa hivyo to the same kama juu iko act, alafu in black. Hiyo ni lightweight traditional font. Alafu in the middle sasa ndio kuna hiyo the word KA, ama kulikuwa na hiyo the word KA. So in the middle of the circular kuna hiyo badge, alafu iko bold, imeandikwa in bold, alafu smooth. Chenye inafanya nikwambie ni smooth, hebu angalia, ukiangalia the A sasa, kona ya A pale juu, kwa kona ya A kuna vinyo imecurve. Alafu the same two leg, the same leg ikifika hapo chini kuna venye pia imecurve. Hiyo ndio ilikuwa inaipatia the smooth characteristic. Hii logo nawaambia, kwa industry ya design, ile logo yenye nimetii ni logo ya KQ, logo ya kwanza na logo ya pili. Logo ya kwanza haikuwa na plain, logo ya pili haina plains. Bado hizo logo mbili zote mazeri kali. We, how about designer no noma? So the bold and smooth stylized KA abbreviation iko in red. K ndio iko lowercase, A bado iko lowercase, lakini sasa hiyo leg ya A imekaviwa, hizo lines zimekaviwa, alafu zimeplaced on the right of the K bar. Mazee, hiyo style hiyo logo mazee inakuanga fiti, style yake uko fiti. So mazee, hiyo logo ya kwanza ya KQ ili run between 1977 to 2007. So logo ikichange, unakuanga na high chances kampuni imefanya rebranding. Na according na history yao, vitu kadhaa zilihappen hapo ndani. Kampuni ilikuwa na sijui some financial nini, kulikuwa na handover fulani hapo ndani, ma-privatization, publication, sijui trading in Nairobi Security Stock Exchange. Kitambo ilikuwa inaitwanga hivyo, siku hizi inaitwanga Nairobi Stock Exchange, NSC. So manze, hapo wakichange hapo ndio walifanya rebranding. Wakifanya rebranding sasa, hiyo rebranding ili happen 2007. So manze, logo yao ya saizi na kila kitu yao ya saizi ina run from 2007. Na hiyo logo manze inakwangi maintain the same color palette. Actually, waliongeza the green sasa. Though the green ilikuwa bado kitambo, ilikuwa kwa the airplane kitambo. Saizi sasa in the current logo, green haiko kwa logo, but iko kwa airplanes tu. Pale kwa tail yo green imekuwa poka bendera. Ili maintain the color palette. Alafu the black sasa ikakuwa kwa tagline. Ilitolewa zile outline zilikuanga kwa nini? Zile circular outline zilotolewa the black color. Yo the black color ikakuwa kwa tagline yao, ama Twitter slogan. Yo slogan yao inasemanga the pride of Africa. Those crazy tumaza kuwaita the problem of Africa. So nitapigia story ya mbona inaitwa the problem of Africa baadaye, mbona hata ilianza kuitwa hivyo. Anyway,
actually the problem of Kenya and see it the problem of Africa. Some blog, there's also maybe some blogs. I'm gonna vlogs me. Anyway, so you the black tagline, the black slogan, the pride of Africa in a place you are under the official badge. Alafrika kwa imeko executed in smooth yet cursive typeface. Now, unachiki venyo nini na kwanga? Kitu smooth ni kitu smooth, like si rugged, aina zigzag. You shit na kwanga imandikwa, you the slogan hapo chini. Bona napenda kukaa, somebody podcast ni yangu. Imandikwa in smooth yet cursive typeface, alafu ina shout, uki slogan ina shouting elegance na confidence mzee. Na hiyo sasa ni branding. Hapo ni personality. Unacheki brand inahitajingi kuwa na ka personality. Manze, if you take time designing a brand, na brand hiyo the company ama the corporate wako ready kukubadia pesa inafaa, unaendingia kuwatengenezea kitu ya maana. Kitu ya maana ni kama hiyo logo, na hiyo logo ni amazing. Nizataka kujua gava ililipa how much. Ama ni nani alidesign, na alikula ngapi. So the current logo's typography iko slightly italized ama italicized. Kizungu inakuanga tricky, lakini hizi words mna get true. Inakuanga slightly italicized, alafu iko in bold. Pia nayo ni sans serif typeface too. Alafu lines zake ziko slightly flared to their end. So ukiangalia venyezo lines zuka, iko slightly, kuna kale ka flare, kale sijui kama mnaelewa hizi terminologies, lakini sasa penye podcast imefika, sitabidi mwaje kuelewa terminologies. Nimegundua kitu moja, nimekuwa nikiwapatia branding information but sijakuwa nikiwaambia hizi terminologies. Nimekuwa nikitafuta the simple words zenye naweza weka hapo ndio tuelewane. But sasa hizi penye tumefika, yo ma designers in the house, everyone in the house, wote sote tutakuwa tunatumia the appropriate words. So manzee, hizo circles naitonga outline, whichever the nini tutaita outline, na tutaita the round line, tutazita outline. So manzee, the outline kitu yenye nakangani kama iko na stroke peke, ikiwa na stroke peke outline, ikiwa na stroke and fill tutaita, wacha tuite shape yenye iko full, though outline bado ni shape, lakini ingine at least iko na feel ndani. At least ni kitu kama ni rectangle, si outline of rectangle. So ukiangalia nini ya saizi, hiyo logo ya saizi iko na ka outline ka circle na ime maintain the K, walitoa the A. So hiyo circle ikipatana pale chini na ile swoosh, uite swoosh, ikipatana na ile swoosh ya K inaundanga Q. Si inaitwa KQ, na nimewambia reason ya mbona inaitwa KQ ni juu KA ilikuwa ishachukuliwa na Korean Air. So hapo manze, kwa hiyo logo manze, hiyo circle ikipatana na ile swoosh ya K inaunda Q. So the K inside, the Q outside. Yo, that thing is amazing. Hiyo kitu huko fiti sana. Na by the way, ushaisikia unakuanga na sauti fulani ama tuite sound. Kuna kuanga na music fulani na kuanga kwa adverts zake. Adverts za KQ zikiplay, watu wangu wa 90s mnajua hii kitu. Sikuizi sijumbo na KQ waonyeshangi adverts zao kaa kitambo, na brand ikisahau kufanya marketing unakuanga na shida. Na KQ mazi imesahau kufanya marketing. Unachikivi nye Emirates na kuanga imejituma. Emirates imejituma mbaya mbovu. KQ I bet. KQ mnaita wanafaa man. Juni KQ. So manze, hii sound yake, hiyo sound ni yenye na play kwa background. Hapa nimegundua hapa nitahitaji kuweka hiyo sauti kwa background. So hii sauti na play kwa background ya KQ, hiyo ndo sauti tunaongelelea. Na manze, hiyo sauti ilikuwa fiti. Hiyo sauti ilikuwa composed. Ilikuwa composed by the amazing, the talented, the blessed Brian Mutuma. Yeah, alafu kuna adia moja ya KQ ilifanyonga. Sijui ni ya 2007 ama. But hii adi nakanga so modern. Like, colors zake zinakanga so modern. Nikiangalia computers, venye tech imekuwa ikievolve Kenya, 2007 na tukua tunaweza achieve some level of color grading in our advertisement, in Kenyans advertisement. Juu na Kenya tulikuwa na hiyo time ilikuwa nga kidogo ish, alafu pesa kama wa Kenya ni kitu ingine na tupiganga chenga. A clients wenye huu kuja kubai designs from us, hawakongo ready kuspend the enough money to afford equipments to produce quality product for them. Wana kujenga tu kitu shodi. Isipokuwa squeezy, awa modern clients bana wanajua ni nini wanafanya, wana kuja na ubaya, wana kuja kama wamejipanga. Tumaze, minikiangali hizo nini zao za kitambo, hiyo logo ya kitambo, venye ilikuwa, logo yao venye walimaliza kufanya rebranding, manze hiyo shirt iko fiti, KQ iko so relevant, KA ilikuwa so relevant, aina plans, aina nini, hiyo shirt, it's amazing. So now, kishamaliza kupiga story ya logo, jio logo yao ni amazing. Wachasi ni wate ni wapigie za story ya venye Kenyawe zimekuanga all this time. Mwambie venye ilikuwa founded, venye kumenda, hadi mbona sahizi inabie venye na behave. Kitu kibie venye na behave, kuna high chances. Kitu kibie venye KQ na behave, kuna high chances brandi mejeo imekuwa affected. So, hiyo ndo story nataka kuwapigia next. Venye brandi imekuwa affected. Anyway, ukitaka kusikia venye yo story inaenda, si usikize the next episode. Sikiza the next episode, wewe. Anyway, goodbye. Have an amazing evening. It has been great. It has been amazing. I've been your host, David English. Follow me on IG. Don't follow IG. Bye.